Mukinda tukenda kwa bata. Kila meza tunapita, madem wanakuja kukata. Shajapo tunavisa, madem wanapenda. Tunavobow, tunavolol kama matoast. Na madona, tunamapose. Pose la bay, uliza bay. Kwa nishi ngapi, bado agiza, mintalipa. Kavunja bay, na mwaka bay. Wanangu mapopo, wanao mapono. Wanangu wanakisha kutafuta do, wanao mitosho. Wanangu wanafose kukaba na ko, wanao michosho. Wanangu wanacheza kutafuta ndo, wanao machoko. Wanangu wanafose usiku mchana watimize ndoto. Wanao wakipewa pesa na mama na luka makopo. Kila kichana, kila kiflow, kiwa kwa stage, na mwaga to. Wanangu wanapenda, wanangu wanapenda, wanangu wanaluka, wanangu wanalei. Mademu wanakata, mademu wanakata, wanasakata lungu, wanasakata lungu.
Ecology.